elungizwe sithandwa sami. Izwe liyakhuluma, abantu bayakhuluma, kodwa inhliziyo yami khetha wena. Ungalibali ukuthi ngithandana nawe, hayi nabantu. Angeke ngithembe bona. Abantu bayakhuluma, kodwa inhliziyo yami khetha wena. Ungalibali ukuthi ngithandana nawe, hayi nabantu. Angeke ngithembe bona. silungiswa sithandwa sami. Izwe liyakhuluma, abantu bayakhuluma, kodwa inhliziyo yami khetha wena.
Yazi, imizwe zimpezi ningi, betha usanga.